Zobu lingi wa mwansu seko ne muti manenti amu Nesa sila bakula beyo joitilo baba chikola batia Ola banza vela na wentuko kweti oluo bulungi bo Walayo nila kufamu kame ya kuunda gombe bazako Oli mulungi nyo baby bambi wasuka Nabali bakusinga wajabo nane batiamu Kale welage balumwe kubanga bambi wasuka Elo bulungi bobo hani tebusangi kawalala Nasabanga mukama tisingo mpunilo muntu omulungi Nga wampisa wagonje wanga tatya katonda Esara zenaringa sabazo na mukama yazidamu Ekitupu na kumpa yegwe muntu omutupu gwena nonyanga Ebanga lye mazenga nkunonya lero nkutuseko Saba omukwano gw'omu bungi bulijjo nze gwe nkusuubiramu Olwo nno nange kwagala ennumya aba babadde bakwegwanyiza Kubanga yenza kwagala ng'ate ekyo nkimanyi okimanyiko Oli mulungi nnyo baby bambi wasuka N'abali bakusinga wajja bonna ne batyamu Kale welage balumwe kubanga bambi wasuka Elo bulungi bobo hani tebusangi kawalala Katila bake nayagaliza ng'embazi kibuyaga yakikozeko Tusigazizayo kugenda mu bakadde baffe batulabeko Bolo tutandiko bulamu obunegombesa banatulabako Nga ndinawo omulungi wange gwe nalotanga nga nkulabako Ebbanga lye mmaze nga nkunonya leero nkutuseeko Nsaba omukwano gw'omu bungi bulijjo nze gwe nkusuubiramu Olwo nno nange kwagala ennumya aba babadde bakwegwanyiza Kubanga yenza kwagala ng'ate ekyo nkimanyi okimanyiko Oli mulungi nnyo baby bambi wasuka N'abali bakusinga wajja bonna ne batyamu Kale welage balumwe kubanga bambi wasuka Ero bulungi bobo hani tebusangi kawalala N'abali bakusinga wajja bonna ne batyamu Kale welage balumwe kubanga bambi wasuka Ero bulungi bobo hani tebusangi kawalala